kugeza mwenino kukaga mwebale kusabira mbadde luzira ngabe kumye usaba munda gamani nera bizagazi mwagali totiango kubona abona kuba singufa nooza lazaro mubuna kubwe eyalimbu wejerenga talina subi tena kwerikera ne musesema kale yalabira unge yaitwa ngomoro atusimbitibwe bitavujana kati atudde kujeri nyini kumba fe babali abagaga bali kukano tukoze bwetyo nga yentandika okugulya eseri nene ngeri gyetufungisamu nange saba n'ebizibu byakuba tutumu nekwe bantumira okgende luzira gyembaddeyo okumalako ebbanga ne bannange kintu kukomera abaana bamwe bali mugeyeneeyo mukama kyasaba kwekwangu otule mirembe nno mwabaga tezobwedda abatini n'abazeeyise enamusanungi evudde mu muto masayasi walukagganga nzaalwa masaka kibuka ye yalambula balwaddaawo n'ebizibu byabwe n'abitottola nze kati abasibe be nabaddemu ndese bwina wekkomera nsaba oliddeko tanagwakoyo omusisinkana alatta okugera bumansula kuli nga bwakinagguka nti kiriba ki nze kirintwaza amazima nsibwe nange bwe nalinga nkimanyi nno ntyo zatali mubbi yadde n'obuzeezeza obundi kumbe luno olugera atandaba kuva mu duniya n'olugattako gw'otandakaddiya nasosemakinge n'ensangayo kkooti amangu ago olwatwala oluzira ye nasanzeeyo n'abaabulako abaabwe kwebafenkenyakufa enjala ebaluye ne bakongola enviiri akawunga keeri kapiripiri ati nga lazima olina kulya kitawo erizina option kinaalya kiri gye nasanze eyaba embiro supidi supidi abamu obubuto ne bubengera obasanga banyumi obayita bazeeya abaali abato bakaddiye bambeera yakulya nasanze abasiba abawera ng'ebibiri mukaluumu akatono okufa nga buli omwasitami ali ku munne bambi ng'olwabagagga bawummuddeku beegwira wansi bambi ku seminti awo abamu n'okwebikka ne bakweddira balala tendigoye ebisensoso kamala kyokka ennaku zisanga misiri banywera mbikopa ebigubye nga irisi bwebite ne byebaliirako ate nga bambi buba bwaluma okafuna era abamu balwala ne bafiirayo obulamu kwagaliza ekkomera ddala kwagaliza ntaana olinjulira lw'olitwalwayo ekyekkomera keena yakusi akwagaliza ekkomera ddala ddala kwagaliza ntaana olinjulira lw'olitwalwayo ekyekkomera keena yakusi wenneeyepangira mu buyonjo bwosemyowa emitayimbo ebyo tegibimanyi wali ensekere ggwe abasula ng'embizi ebeeyagula okuyuza ensusu byebyensula mu makomera bambi musulanga ddala bagwiba ddalu eriyo abateebaka ne bafuuwa enjaye paka buddekejenye wenna abataginywa ne mujulira okwetta nga byonna rumu ekyuma buyaga kwosa ebidoli ebijjudde ettabu o ebyegatta n'ogyowulira ekyennaku ate ne bakezebwa bambi tebunnakya bonna ku foreni ne bakwasibwa enkumbi ne bakyapa jyembe ne babuzibya okinyegako nti ndi mulwadde nze empiso z'ebimogabana obuti ezankabadde empeke kyekyokulya tofuna eri ebyokulwala tonyumya fuba nnyo okulaba ng'omalako enseero oleme kufuuka musibe ne basibe banno bakugombamu obwala olwebbula ly'amagezi ne bawutula okyayinza okuba nti okubeereeyo kale ebbanga lye lyakutwalayo kyokka eryabba enkoko neyasobeza akaana ekyennaku musuzibwa wamu abamadakesa batise mundu ab'ebise biyinja ku nzigi n'abaasiba olw'empalana ngaze ebawaayiriza obasangayo nasanzeeyo yabasiridde emyaka mingi mingi nga bakaddiddeyo mwoyo ne bw'omuyimbula ateraddeyo ewaabwe akuddamu nti ntandikirewa ekyomutawaana ekisingayo ndwadde olw'ebifuba emisujja n'emitwe zibunye biwo n'ensula yaayo mbofu azima n'obubi bwa neeyagalaku abalwadde baamabwagawezezza emyaka nga fuse kokulu gatiri katenga vuga uyo kamara chukane mutula abo mubudde mukulya chile mukomero lengeza ziri amasu tilengere ebyo bwe bifananye nga bakolodde emigugo yangu akokisima ogamba tukomusese mumatuse ogula kwagaliza komera dalagala kwagaliza ntana olindulira lwolitwalwayo tekomera kena yakusi akwagaliza komera dalagala kwagaliza ntana olindulira lwolitwalwayo tekomera kena yakusi. Dembo kujia kena kumpao karunji ya bemi kwa numuma kumera nze ine banga lina mazeyo matide matilevo soza miu kuramu nze miambi mnagenze mineri asile nava kurunga muma mmanyi sali mea doku yera kolu jia katunda wababu ya chinkole teko nasura yoru mune mkwasi wovukuru mkuru wa jero iti wa chachi mpasinga wola mama somerone edi prefect okuimba bakuli akalombolombe na isene kuimba nenkolobya kata basirabo mbamaleke mali nati bakuba ango bulire mpuzika ekabula mulire watamanyireyo abanumirwa nemutyayo nasimanye nyera nesabo mukama kampere mikisanati obambuzi bootegerere mikwano jikulimba limba nejikakasa enalinne sigamba itanga bange Shamira leali mabambi mwandaze kwalo Jake na bidekisi one Rashida Kenza nazio ni makulela yefuji Ngera bumanye bintu ya baserebu Nava labandi sidi ya bamea Urobu domu tono kufa Nava kore chisomo kantere sivwe Shamira yali sani ya mwemba langira Luso kusima kwangeri mwena Reye kukoti ngera chumani murumo Sara na mazia rumanka bide sangawa anerekereze lyokumera bayi ndida n'omusubuzi omugeyi ogula kwagaliza komera dalagala kwagaliza ntana olindulira lwolitwalwayo tekomera kena yakusi akwagaliza komera dalagala kwagaliza ntana olindulira lwolitwalwayo tekomera kena yakusi ogula kwagaliza komera
www.mp3ugandanmusic.com